akabizi uhamile wayekoli kodwa izingane ziyalamba mina ngikhala nsuku zonke akabuyi akabizi uthe uzophundula maduze kodwa imali ayifikanga sengisinda ngodlame lwempilo athi uyaphenduka uma sekulungile athi uzothumle imali masinyane manje sekwedlule izinyanga izingane ezikhala ngikwazi nokuziphilisa inkukhu ayisayi khwaya imali siphelile kuphelile konke isala nodo ubekuyibamba kumuzi manje ngisele ngedwa ilwa nodo ngiyinjuza ngozi ngipha amandla izinto zihambe ibona sengathi ngiyayewa umoya wami uyekhaya akabuyi akabizi uhamile wayekoli kodwa izingane ziyalamba mina ngikhala nsuku zonke akabuyi akabizi uthe uzophendula maduze kodwa imali ayifikanga sengisinda ngodlame lwempi abangani sebathi ngiyaphambana ngihlala ngibuka ifoni ayibizi kodwa mina ngiyakhumbula indoda yami umyeni wami kodwa manje sengiyazibuza ubumthando ubumshado bolili mthathe noma ngabuthandi imali mina ngisele ngedwa nenzima yokuphila Akabizi uhamile wayekoli kodwa izingane ziyalamba mina ngikhala nsuku zonke akabuyi akabizi uthe uzophendula maduze kodwa imali ayifikanga sengisinda ngodlame lwempilo.